Fiesta Cool J's on the beat.
Vibe on alo. Vibe gonna make it.
Ladies and gentlemen, it's now Mabo Champion Crew.
Impopo ka vibe pastors.
Who is a bully?
I'm back.
Ni maesa yuzi.
Zwap.com.
Ngala muji kondine. Yeah, yeah. Seli wana poche. Na ewa wakudala. Ni maesa yusine. Yeah. Ngala muji kondine. Oh. Sini wana poche. Yeah. Na ewa wakudala. Oh no no, chico ni chi. Chazangu kasa. Chazangu kasa.
Tula wona ulangwa isu shabuti. Body full of bakalume bakukonka. Complexion blonde silk type. From ulengo ine mumutima ena laka my type. Mpopo ketwende chipale my type. Kuya kwanshu kwa piliwura kapampa. Move on ya njali leto mupamba. Nali ya puro murilo pa makasande. Fuluka exa liko betia. Chama la vulotia weta kwa wafintu. Mbona na wadeskia mupamba.
Chazangu kasa.
Kupele waliposa mchani. Waliwa evo muswema mchani. Fishi fimbi ufwaya ni uze ni chani. Levu wale tanga tayose yali chinje. Filayo wale landa chese chali chinja. Walipopoka kunsemu katiri nsoka. Fake love muafuri shensoka. Awantu na woba na tumina mafoni. Umukashi obe tulamumona na joni. Nga wafu maponi. Sha isa munganda yobe we mweno mwagresisha.
Chazangu kasa. Chazangu kasa.
Just in the house, Mr. Hansen.
Yeah. Zwap.com.
Of Sakaila. Vanech. Tembo Empire.
I see ya. Yeah.
IDC.
Jump boy. See ya.
Riz Mouse.
Ina gonna make it.
Impo Oka Vibe Bastos.
See. Oh, na lag padan.
Baba gonna make it. Ken's music.
Who just upon them?